omulambuzi w'amasomero kuva kwa municipality y'Igango amweta Bernard Kabambwe akubiriza abakulu b'amasomero kuva kwa municipality y'Igango okwongera okunyweza ebyokwerinda ku masomero gaibwe n'okufuna abayisulukale abagwanire era nga bongera okubangulibwa obukalamu okuba ate nga bategeera ki ekisaina okuba nga kikolebwa mu nsonga y'okunyweza ebyokwerinda mu masomero ago. Onooni ajja okubyogera nga waliwo obulumbaganyi butandise okuba ate nga bukolebwa mu masomero ag'endawulo nga n'omuli n'eisomero eryagaanibwa eggaba eyeere mu kibuga eky'e Kampala. Abaana abana bwe baakolebwako obulumbaganyi beeyitibwa mu mbeera ekasinze okuba embi. Onaakubiriza bene masomero okuba ate nga batafeesi ku masomero gaibwe kiyambeku ebyendegereza okutambula obukalamu. Eriya Mukisa n'omusaka magambi waife.
Etaba muntu yena yena gwe mukizza kuliisa omuntu yena yena idda ku isomero asooka awandiike mu kitabo olumala okuwandiika mu kitabo mu mubuuzo ojyawo yenda kubonaani omuntu musooke mumutegeera n'aba idda n'amamotoka amabuutu gayigule mubone kikyali kuidda nakyo era nikyo kiyinda kutuyamba abaana baife babe nga bali safe mu masomero kubanga mpera abazaire baba babasindikira abaana kiba kya buli azaamaani kiba kibiino kabiri okumumwa store nkyo ate omwana atuukibwako ekizibu te omwana aba ira ali ku isomero nkubiriza ba directors ab'amasomero naddala ag'obwannannyini nti mu bye muli kukola mu plan kyetweta school improvement plan temu okufensinga amasomero abantu balobe kutambula kuyingira mu isomero yayingira wano ne yayingira wano nazira kyali kwenda akola omwo kale.